You're with SBS Radio.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka dalbaday midowga Yurub inay dib u soo ceshadaan muwaadiniintooda ka dagaalamaya dalka Suuriya. Ku dhawaad 800 oo looga shakisan yahay inay yihiin mintidiinta IS iyo 700 oo xaasaskooda ah iyo waliba 1500 oo caruur ay dhaleen oo ka kala yimid 10 dal ayaa lagu hayaa xabsiyo iyo xiriyo qaxooti oo ay maamulaan xoogaga dimuqraadiyiinta Suuriya oo Kurdiyiintu ay hoggaamiyaan Mareykankuna taageero. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in haddii Yurub aysan qaadin xeryahaasi laga sii dayn doono dadkaasi. Isagoo ku sugan Brussels, Bob Mendes oo ah senator Mareykan ayaa taageeray baaqa madaxweynaha.
From what I have seen, Europe is clearly concerned about foreign fighters returning and the consequences of that, and they have
sida aan u jeedo Yurub waxay sida cad walaac ka qabtaa dagaalamayaasha ajaanibta ee ku soo noqonaya iyo cawaaqibka ka dhalan kara soo noqoshadooda, waxayna isku dayayaan sidee ula dhaqmi lahaayeen. Ugu dambeyntase, haddii ay jiraan dad la hubo inay sida sharciga uu qorayo ka tirsanaayeen kooxda IS, markaas waa in la maxkamadeeyo ama dalka gudihiisa ha lagu maxkamadeeyo ama dibaddiisaba ha lagu maxkamadeeyo, ayuu yiri Mr. Mendes. Wasiirka arrimaha dibadda Hungary Peter Szijjarto ayaa soo koobay sida dalal badan oo Yurubiyaan oo ay uga soo horjeedaan inay dagaalamayaashaas IS dib ugu soo noqdaan dalalkooda.
Actually, I think this is one of the greatest challenge ahead of us for the upcoming months that we were successful enough in the framework.
Xaqiiqdu waxay tahay in arrintani tahay mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee na horyaala bilaha soo socda. Mid ahaan, waanu ku guuleysanay inaan qayb ka ahayn xulufadii ka adkaatay kooxda IS, waana ku faraxsanahay inaanu qayb ka ahayn marka la fiiriyo inay lumiyeen 98% dhulkii ay haysteen. Waxayse ila tahay in la isku dayo inaan loo ogolaan inay Yurub ku soo noqdaan. Mise Szijjarto ayaa sheegay in dariiqa ay Yurub ka soo galayaan ee bariga dhexe in la xiro si looga horjoogsado inay soo galaan haddii laga sii daayo xiryaha ay hadda ku jiraan. Muwaadiniinta haysata baasaboorada midowga Yurub ayaa xaq u leh inay qunsuliyadahooda weydiistaan in dalkoodii dib loogu soo celiyo, haddii xataa taas macnaheedu yahay in maxkamad lagu saaro dalkoodii hooyo. Hase yeeshee, dalalka midowga Yurub intooda badan wax awooda kuma laha waqooyiga Suuriya, halkaas oo ay dagaalamayaashii IS ku xiran yihiin. Waxay sidoo kale dalalku diidan yihiin in shaqaalahooda qunsuliyadaha ay qatar geliyaan oo ay u diraan gobolkaasi Suuriya. Su'aasha ku saabsan dagaalamayaasha dalka dibaddiisa ayaa jahawareer badan ku haysay Yurub sanado badan. Maxabiista laga qabtay IS ayay dhici kartaa in lagu jirdilo ama dil lagu xukumo hadday sii joogaan Suuriya iyo Ciraaq. Midowga Yurubna way ka soo horjeedaan in dadka dil lagu xukumo, in dalalkoodii lagu soo celiyo oo la xaqiijiyo cidda ay yihiin lana baaro dembiyada ay soo galeen oo la horgeeyo maxkamada Yuruba waa mid aan macquul ahayn ama suurtagelayn. Inta ay siyaasiyiinta ka doodayaan waxa lagu sameynayo, waxaa sii kordhaya dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka jira xeryaha qaxootiga ay ku jiraan. Paul Dennehy waa afhayeenka Middle East International Rescue Committee oo ah hay'ad ka shaqeysa xeryahaasi.
In the past few weeks, over 30,000 have arrived at Ahol camp. So now the population is nearly 42.
Dhowrkii asbuuc ee la soo dhaafay, in ka badan 30,000 oo qof ayaa soo galay xerada Al-Hol. Marka dadka xeradu waxay gaarayaan ku dhawaad 42,000, xaaladuna way adag tahay. Dad 4,000 gaaraya ayaa ku nool hal hoy ama hal teendho oo ballaaran. Ma haystaan teendhooyin qof kasta u gaara. Dadku waxay imanayaan iyagoo aad u liita. Waqti dheer ayay soo socdeen iyagoo cunto iyo biyo aan haysan. Asbuucyo ama bilo ayaysana wax daawaa helin. Nasiib darro sababtaas awgeed waxaa dhintay 62 qof oo 3 meelood oo 2 ay ahayd caruur yaryar oo da'doodu ka yartahay 1 sano. Caruurtaas ayaa geeriyootay intay safarka soo ahaayeen, qaarkoodna waxay geeriyoodeen markay xerada soo gaareen. Waxaa laga soo xigtay Europol oo ah hay'ad sharci ilaalinta Yurub in ka badan 5,000 oo Yurubiyaana ay ku biireen dagaalamayaasha IS ee Ciraaq iyo Suuriya, kuwaas oo ka kala tegay intooda badan dalalka Britain, France, Germany iyo Belgium. Ku dhawaad 1,500 ay dib u soo noqdeen.
sbs.com.au